Elephant.
Waga ni kani ni big kushinda Trump.
Elephant. Dick.
Ah, you guys. Hapana.
Eh? You guys.
At least sema ya punda ama farasi jo.
Ya punda wanajani more fire.
Eh? Mm. Na isikuwe yote ati big.
Ah, si big hivyo. Kwa unono tu. Wajara yoga zina tafuta na linga refu. Mm. Linga refu isaidiagi. Weeds ndiyo inasaidia you guys.
So kabla tuanze show lazima tukuulize jo. Usha join Linebet. Linebet.com, your ultimate betting company for sports and casino excitement. Na ukitaka kujoin, of course, kuna hiyo promo code. Promo code ni Ekanene.
Ekanene.
Na ukibaki umeset unapata 100% free bonus. Na hii bonus pia inakuja bila tax. Na pia usisahau jo, winnings zako pia zinakuja zikiwa tax free. So kiamua kuwa timu yako inashinda na pia ile do inakam kwa mfuko pia ni pesa tamu, si ndio?
Pesa tamu sana. Guys, nilikuwa amenishaka kula you guys. Linebet inaokolea you guys. Hiyo yeah. Tax wakitoa you guys.
Yeah. Yeah, so usisahau vile tumesema linebet.com, promo code ni Ekonene.
Ekonene.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa mu Afrika.
Rapture scientist.
Yeah, Ndiongo the legend himself.
Na kama kawaida lazima tuanze na mental health era ya isiye ya kawaida you guy. Unaendelea aje zo?
You guy, nilikuwa nimeenda hospitali check up, nilikuwa nimekuja hii area yenu. Hapa South B you guy.
Kuna tokwa na usaha.
You guy.
Wazo kumbe last week ukituambia hii story ya Gonori. You are suffering already.
Zii, you guy. Hiyo ni story ya kitambo Madhare Valley. Usiniharibie CV.
Acha mzaha.
You guy. Nimetuma DM kadhaa, you guy. Fanya ni blokie.
Kuna rai ilisema.
Na wait kwa DM.
Kuna rai ilisema. Adika sikuizi wana DCI.
Yeah.
Na CIA.
Haiwezi confess.
Haiwezi confess kitu kai.
Yukata, itukayambia sisi ni ikon. We tell you our darkest secrets out here. Kuna moja wetu alifanya mapenzi na chokora.
You guy.
Mwanaume mwingine akatembea na thong song kama Cisco.
Si ati ni peke yangu.
Alafu mwingine akatembea na gonorrhea. Tunakwambia kile cha. Unajua? Because tusipokuambia hizi story who will tell you? Unajua? So you guy,
So nikatembelea hospitali ambayo iko hapa jirani yako. Inaitwa Matamen. Misericorda you guy.
Okay.
So nikaenda kuangaliwa kifua kidogo, unajua nimekuwa nikikohoa kiraya. Nikapatiwa ka staff ka ku breathe ka asthma. Nikafunzwa you guy, kuna demo alikuwa anifunza
inhaler.
Ka inhaler. Katanisaidia kwa kifua.
Okay. Lakini unajua yako mimi naweza ku diagnose. Lakini before ni ku diagnose, wacha niambie wase niko sponsor na Stanley Kuta. Stanley Kuta alisema kwa weekend update hutajuta. Stories kali kali utakuta. Nakona shindwa kwa nini raya inaitwa rapture inakohoa ovyo ovyo. Unajua kwa umeishi Madhare maisha yako yote, umezoea kuamka asubuhi na nusa mavi. ukianza kunusa fresh air inakuwa fake. Ila allergy yake ni fresh air.
Toxic gas.
Yeah, niko na allergy. Nilikuwa na doctor. Doctor anajua kama ana wachiko nini, anaweza kumbuka. Kanuliza unapiga chafya. Alikuwa doctor wa kutoka coast. Unapiga chafya.
Chafya ni nini?
Kusneeze.
Okay.
Nikwambia napiga chafya kila wakati nikiweka na marashi ambayo ni marashi yangu specially. Haina mtu mwingine. Nilipewa kila wakati nikiweka shingoni napiga chafya.
Hii ni marashi gani haya?
Zile tulipo ile time tulienda ku review zile mamarashi.
Ile marashi expect.
Zile expect.
Ile fluorescent.
Zile walisema hakuna mtu mwingine ako nayo, ni mimi tu. Mimi tu ndo nasini kwa hiyo wapi you guy. Because mimi tu ndo niko nayo. So akaniambia niache kuweka hiyo marashi. Nikamwambia sasa daktari itakuwa namna gani sababu haya marashi naweka sababu ya kina dada, sasa itakuwa namna gani kinuka jasho mle? Niambia acha na marashi.
Kinuka jasho mule.
Mule mechini. You can imagine you can.
Unaiweka huku kwani? Kwa marashi inafaa kuwa. Wajata marashi haifai kuwekwa kwa armpits. Huyo ni dio. Kisheka dio kwa armpits. Marashi unaiweka kwa? Unajua shingo.
Ni hapo kwa shingo.
So ni zanuka jasho shingo tena.
Ah, nilikuwa na sneeze sana you guy. Na sneeze nikieka. Mm. Soft life inanikataa.
Mm.
Sana shindo ile siku jonda ingia kwa yachi takuaje. Nikipatana na yachi you guy.
Dinner the time.
Wacha inimade hiyo ale.
The CH ni silent jo.
Yeah.
Oh.
Yeah. Oh,
ni yacht. Yeah. Ni yacht.
Kwa hivyo ni
lakini kabla ingia kwa yacht, ingia kwa dao kwanza.
Ingia kwa dao.
Wewe wezi toka tu kwa on ground uende kwa yacht.
Dao ni ingia.
Dao ushaingia.
Eh, Uhuru Park.
Ile ni dao kwa ile ni canoe.
Zii.
Hii ni boat.
Zii. Ile ni canoe. Huko unata jogo ilikuwa hapo karibu na nae.
You feel amazing improve.
Ile ni kanu.
Sijui sasa hivi leo Uhuru Park inakaa, lakini before hiyo renovation hiyo walikuwa wametengeneza zile za nini you guy kama za New York zile unakaa hivi.
Hiyo si dao you guy.
Hiyo si dao.
Hizo tu ni to boat you guy.
I come
down ni boat like ni big ni vile sasa si electric. Ni zile za before steamer.
Oh, kwa hivyo niache kujichocha.
Iko na engine pia but okay ni hizo. But imetengenezwa kiraya.
Eh, iko propelled pia na na wind. Pia inaingia kwa hiyo mix. Hii nyingine unatumia mguu. Alafu you can see where you're going. So unakata tu around pale
hivyo. So you guy kuna vila nini but of course tukibonga history ya rapture ya allergy imenikumbusha kuna raya fulani kwa Massachusetts states inaitwa Rick Slayman. So Rick Slayman alikuwa the first living recipient of a genetically edited pig kidney transplant. So hii raya ilikuwa na shida ya kidney alafu jua akaiambia nguruwe itakuokoa maisha. Alafu of course unajua kuna ile time sasa unafikiriaga yani nguruwe kwa sababu mimi nanijua jo napenda swine sana.
Napenda nyama ya nguruwe.
Napenda nyama ya nguruwe. Sasa hizi naanza kufikiria jo nafaa kwanza kuwa farmer. Cuz this might end up being there. Then ini takuwa na nguruwe hii inangoja dona. Hii inangoja dona hii.
Takuwa na piggy bank.
Hii like yeah, literally yeah.
Na inatoka bei ya kiraya ama ni
sasa unajua kuna itaenda kufanywa lazima genetically modify hiyo alafu ikwenda ni raya. So hata saa hizi jioni zaanza tu zile za ovyo kwa kuna ka pig jioni akashikilia mapata jora ya ina chapo dialysis huko hii inaweza kuokoa kwambia hii inaweza kuokoa
hivyo lazima kachenchiwe si vile iko
yeah, si vile iko kuna kitu inafanywa but of course this is good news. Unajua tukisikiaga hizi stories ati wanyama wanaweza tupatia ma organs you guys uko tu pale tu yani patia kilo na nipatia
you guys you guys say hata ukisikia msanii akisema I got a heart of a lion
yes yeah, mzapata ni ya rilo.
Strong like manzayo.
Ni hata balaya.
Yes.
Yes. Yeah,
yeah, lakini hata balaya unajua mando huo anakuanga nayo. Unatembeaga nayo.
Yeah.
Hata of a lion.
Asile lakini si yani. Si ni makata tu naenda nayo. Yeah. But hii sasa tunasema ile inaingizwa kwa system yako. So unapata tu raya. So ndio nashindwa. Sema wewe ni Muislamu na kama kunukia jiga. Kama kunukia unaona kifo na jicho hivi. Afu na joga ile ya Islam wagani tricky cause unaingiza kwa nini jo haraka huko chini jo. Unajikuta bado uko alive. Ushaenda.
Au ile yao unajiacha
kaje. Ita inashindwa. Raya hata kwa believer si unaweza kubali tu kidney jo. Cause kifo.
Unajua unajua tu semaga oh sijui nini but you've not stared at life. Life yako jona ikienda jo. Hata kuna tunapataga decision mingi hata by the time inafika afya yako imedhoofika ni wasi wengine wana make hizo decisions. Either a pull plug ama you know ama waseme hiyo place ikatwe. Wataamua tu. Wataamua tu. Kama akupendi uga anaweza acha watembee lakini kama ni wajanja anaweza overlook dini.
Afu itafika time unajua vile nasemekana animals usmell kitu na animals inaweza kusmell jojo uko na cancer au joga hivyo kuna dog
kitu kuna dog inaweza kusmell
jojo hiyo ira inaenda. So itafika jo time a pigs za kwa smell go ira haya jo ina kidney na kwa kuyuma tu ni delicious kabla kabla ni leta no
so vile dog unusarasa squeeze unafaa squeeze viache tu
yeah
like boss kuendelea tu na
dog
na exam yako jo
Yeah, kuna vile waga, kuna zile za detect za detect cancer jo. Okay. Yeah. Unajua kionakaa hiyo. Yeah. Naambua unaenda kwa pale KNH unakwambia so now we are going to have to do all these tests. Okay. Alafu unaenda pale kwa ile okay, is it bei ngapi? Naambua okay 16,000. Ngo unaenda jo na vulia tu ndogi yako suruali.
Popi.
Ambia anza kunusa. Anza kunusa uniambia
usiku na jiko you guy dogine za nini?
Yeah.
Oh ndio maana dogine una kuna raya inagurumia na kuna raya igurumia.
Mm.
Eh nafanya ende check up. Juu kuna dogi moja inapenda kunitoa kijiko you guy nikienda zoezi.
Mm.
Ikiniona tu. Na hindi hii dogine.
Yeah, zawara pia maybe ni reincarnation. Jo hindi believe kidedi mtu urudi. So maybe join the figure in the previous life ilikuwa dogi bado lakini ulikuwa Chinese. Okay, shindwa this wuyi dude. Unafanya nini na mimi?
Lakini ni serious your story.
Basi sasa kukiwa na animal transplant, mimi naona ni kitu nzuri sana jo.
Ni kitu poa. Ni kitu poa kabisa because unajua kuna watu wengi sana wamekuwa kiuza nyama ya nguruwe. Unapata kuna raia ameuza nyama ya nguruwe imelea mpaka watoto na hajawahi jua. Pati ya nguruwe yenye iko na do kabisa ni zile utupa. Unajua hizo vitu za tumbo utupa. Na amekuwa kiuza nyama na hizo vitu zingine anatupa.
Yeah. Better check liver na hizo vitu.
Oh utupa.
Yeah.
Oh zitupa because unajua
hata kidney.
Unajua nguruwe ni kama binadamu.
Sijaiona kidney ya nguruwe.
Oh okay. Okay.
Ni kama binadamu ndio maana uzi throw. Eh, singo.
Au si ndio kitu sana tricky. Yaani tunashare kidney na nguruwe. Basa siyo nafaa kwa raika mimi lulishiki kidni. Sinafaa kwa hinenda ina repair yangu. Ya? Niko la eko nena. Bata njo, kwanzia isemekanezi kuna toxiplasma gondi jo. Sijai kula. Unajua sijai kula nini? Pork for that long. A very long time sija dish. Ya, kuna time njo isemekana jo kuna ki bacteria fulani kina go round hapa Kenya. Kinaitwa toxiplasma gondi.
Hiyo kinaingia pia kwa binadamu.
Yeah, kama ni kwa binadamu hicho. Yeah, inaleta shida zingine azijuani. So jua tayari sijua gapigwa ga nasty nini. So tayari saa zinaweza tuokoa maisha.
Mimi nimechafua a few weeks ago. Kuna base fulani hapo Uthiru Yuga. Ona I confuse hata ukaambwa ni nguru unasema hapana. Tell me how you started. You got me confused at the situation.
Ami si kuna raya waga inapika hapo mtaa. Muba ya raya zangu ndogo lakini misipendi. Lakini lazima ni make sure mafuta nimechukua. Si nilikwambiaga? Hiyo ni kitu madhali niambia mafuta ya nguruwe.
Achukua
kidogo hapa. Nini raya na
chini? Unajua unasema ni kazi gani?
Acha tusikie. Unapaka
ndio. You guys. It has nothing to do with.
Si nilipata na makarao you guy na pita tu mbele hapo.
Yeah. Masa makarao naogopa toxiplasma gondi.
Hiyo gopa mbaya.
Hiyo toxiplasma gondi. Unaonyesha si gondi. Yeah.
Utoki kwa rede ya karao.
Yeah.
Utakiasha tu hivi you guy.
Yeah. Kuna time ya raeli jaribu kunini juu unajua vile waga wanaipika. Kwanza wanaeka kwa sufuria and then ina boil hiyo mafuta yake. And then sawa natoa. Anatoa hiyo mafuta vita kwa kikombe ama kwa chupa. Anasa wanaongeza nyanya wanaikaranga. So niliona raia imetoa kwa chupa ikapeleka. Nikamwambia, "Hey, wewe leta hiyo mafuta bwana, nini namna gani bwana?"
Niko na swara nyumbani.
Niko na swara. You guy watu ina wapiga fora.
Kama hirani za kwenda kuchomea rapcha. Every time unapita niko like, "Naona shida bado zinakuwa ndama." Mbona si mafuta ya nguruwe?
Bado ni maswara. Swara ziishi jo.
Ni kitu nilizoea. Yaani mbuji pataka tu nimedu hivyo. Unaweka kwa mguu you guy.
Mguu ni ya?
Si vile utatembea ni upate baraka ya kukutembea. Nini raya?
Oh, walk in the right direction.
Sindiyo. Hey, what's wrong with this raya?
Yeah, juu inanibamu. Kuracha. Wewe tu, rational mind. Woto wa viatu, unachukua mafuta ya nguruwe. Mase nichiri ya mguu.
Zii, sinu ukimaliza kuoga, ukijipaka mafuta. Siko mali mafuta zingine ziko, you guy. You guy ni nini? Hii ni wamadha wote. Wamadha wote wenye wali kula shida vile nafaa in Nairobi. Wana believe hizi story ni ukweli.
Lakini we si mother.
Zii, lakini si walitufunza hivyo watu yu wao. Wakasema kama unaenda, labda unaenda kazini. Inaweza kuwa labda hiyo line kuna mtu wako na kisirani kwa interview. So wewe katuma after kwa forward kwa saa. So unakaguza kiasi.
Lakini sasa swali ni kwa mkuu ukiweka hii miaka yote utaingia. Maybe after ndio swara hii. Eracha. Najua siku hizo na baba Lensiaga lakini. Lakini ujaifikiria ukafika. Maybe mafuta ndio swara.
Wacha niseme tu raya zina believe tu hivyo.
Na ukamwona mtafuata
na believe because naona gangurue inauza kwa slums sana na ubabini. So raya za slums zinaelewa. The story kupaka nini nguruwe mafuta.
Okay.
Hata kama dema anakuja kijani, akaguza kwa mlango kiasi. Mambo itakuwa smooth you guy.
Oh, akiingia sana vua suruali.
Mambo inakuwa smooth. Yaani hakuna ile ati sikudai kumbe wewe unaishi ghetto. Nakuwa hey, this is the life I wanted. Unajua kile kile.
Wako maftani but the wrong one.
You gave me a galia stool. This life I always wanted. Mambia, mambo ya Mungu ni mingi.
Na nguruwe pia.
Alafu na joni, uzuri weyo ni nini? Ikiwa usha isikia kajo nguruwe waga na orgasm ya 30 minutes.
Oh.
Okay. Yeah. So kivuwa dema, alafu mpati ya 1 minute, anajua singuruwe.
You're not swine. You're not a swine lover.
Where's the nguruwe alikuwa? Eh, yule ni jo chapa gajo 30 minutes. Inaendelea kuendelea. Afu nini yake swaga ni hivi? Ganika, haja hivyo?
The cartel waga coiled.
Yeah.
Oh, ni kama bata.
Eh, pia bata ni yake waga
hivyo? Eh, bata you guy. Bata sio lazima yanguke kifudi fudi jo. Ikimaliza. June spring. Inachomoka gajo. Ile bata jike unaona pia imeanguka je. Ile bata ni more fire. Ile sio inaelewa, sio inaelewa bata. Hauje ai.
Sije una dark fuck.
Na kaizo ndio nani?
Guys, sasa si unajua
ile uzarafcha Jason.
Ika kishaji pa kama futa you guys. You tune in.
Shaji kwa kama futa.
Kuna mother alikuwa ngana ma ducks mingi sana. Mingi sana sana. Idare. So kwa tunaona vile zinakatembe za you guy. Alafu na jasaya ya kuku inakuanga noisy. Ya duck ni bubu game. Wagina enda tu mdogo mdogo kwa hiyo njiki.
Siku kwa gaina.
Kwe.
Alafu nashikiwa hivi.
Daka kunanga kwe.
Hakuna kudaka.
Hakuna. Ni spring you guy inaingia yote jo. Na ni refu jo, ni spring refu. Imejikunja kabisa.
Lakini kiwa refu hivyo inaingia mpaka hapi jo.
You guys ni mpaka kwa intestine. Sino mwana raya zipendi bata. Raya mingi azipendi bata. Hata mayai yake. Mayai yake si kama. Ime fertilize ikakuwa kubwa.
Na kwa ka big white.
Na kwa kubwa sana.
Yeah, na inatestaji?
Inatestaji? Na kwa ndani inaka yellow.
Kutesti ndo nauliza.
Inatest tu poa.
Kama ya kuku.
Ni different. But inatest tu poa. But iko na mafuta mingi.
Mbaya pia kuna mafuta.
Si ile unaona iko healthy kuliko ya kuku. Ya kuku inakanga tu waba. Ikipike na kaa tu white. Ya bate na unaona iko fit na kaa yellow yote.
Hey guy, vitu tagro kimekuonyesha.
You guy imenionyesha. Si ati zo mayai si ati nilikuwa na bai.
Yeah.
Si hizo bata zilikuwa zinatega mayai huko chini you guy. Tunategea huko chini wa mother anakuja. Ali alichukua mayai. Sabata. Guys, leo tumeshiba, tumekaa chini ya miti ya mapera huko kiraya. Alafu una raya zilikuwa zinameza. Majama ya bata kumeza ni noma kuliko ya kuku. Because ni big. Ni big.
Kumeza tu yote hiyo.
Eh.
Alafu anaenda kuishonde mbele.
Zi.
Si kuikunywa.
Si hivyo ndio raya kwa gazina kula.
Oh, so anaitoboa ndiye anameza. Si ati anaimeza na.
Zizi, anatoboa alafu anameza. Na vile snake wanga inafanya. Unatoboa side zote mbili.
Eh, you guys. Hiyo ni zingine zo.
Hizo hata kuna raya mob zile zinaenda gaji. Musike zinaongea ga hivyo. Meza mayai, usikaranga mayai. No karanga mayai ya kazi gani?
Yeah. Kusi kuna kwa gana hiyo nini. Like the way, unajua tuli, after to invent fire, ndio tulianza kupika vitu. Kitambo liko na kula tu kitu kiraya. Unajua hivyo? So ati fire ndio ilifanya tukaweza ku advance. Kwa sasa, unajua brain ndio utumika ku digest. So hizi animals zingine. the amount of brain power hizo tumia tu kudigest ni shida. So sisi sasa inabidingi juu chakula ishaiva by time naikula kudigest hiyo ni rahisi.
Oh, ni rahisi. Oh, kuna raya mingi sana za kawaida zile wagazina meza mayai. Mpaka wa leo kuna raya mob najua. Especially wale wase wanaamini kukula mayai ya kupika ni waste nutrients.
Okay.
Nutrients inakuwa wasted.
Tuko kuna nyamio na inachapangwa kwa bia ndani.
Bia na sijui.
Nishaona
gani? Nishaona hiyo kwa movies.
Raya ziko na zingine za ovyo tu. Basi sasa ikikam to history ya transplant, of course tuna we are looking forward to. So nini tena unataka kudonatiwa na mnyama?
Because you guy mimi nataka sana kudonatiwa na lenga you guy. Ni pale tu kaya elephant you guy.
So utaitumia hapi? You guys see kaya elephant. Elephant na kuwaga. Uwezi itumia
place yote.
Yeah.
Elephant.
Kuwaga ni kawa ni bigi kushinda trunk.
Elephant. Dick.
Hi you guys. Hapana.
You guy.
At least sema ya punda ama farasi.
Ya punda wajani more fire.
Yeah. Na isikuwe yote ati bigi.
Asi bigi hivo. Kwa unono tu. Majana yoga zinatafuta na linga refu. Linga refu isaidiagi. Width ndio inasaidia you guy.
Itangwe width you guy. Itangwa girth.
Oh ni girth. Gaya mine itanga tu width.
Yeah. Ni girth ya kumoto.
Girth. Mine zataka kama waneza fanya transplant. Ya vitu kama na lenga. Hata kama ni ya punda ama ya zebra. At least unaenda for 6 months bila kuondoana and then sasa ukipona you guy. You guy unaenda Mombasa Beach na Ngoda. Utaki ujinga you guy. Unatembea from corner to corner you guy. Imejana ni Ngoda.
Uone.
Hey.
Inabali.
Hey, raya za huko. Sasa hey, ndugu tukuone umetoka operesheni. Mambia nimetoka operesheni.
Asante ya punda ni makende.
Ineza kuwa fiti sana. Wafanya hiyo investigation. Juna juwa aneza tufanya. Kuna time liyo na mfanya ya kidole ni kwa na hope. Waliaka kidole kwa raya.
Kidole?
Kidole.
Kidole raya ilikuwa imekufa and then waka.
Ya hiyo isizo ziko hizo. Okay, hizo wa kidole sijaisikia. Kwa nina ni kidole raya imedate? Na yo sikenda kwa crime scene toko na fingerprints za raya ingine. I don't think ya vidole.
Walikuwa nasema wamefanya ya kidole. So nika imagine wana kama sasa kwa the big thing. Because unajua kuna raya huku you guys zinatembea bila na lenga. Wengine wamekatwa na mawai.
Mimi wewe tiki unataka vitu za kipumbavu you guys. Mimi nataka tu like vitu kama heart transplant you guys. Najua liver. Kidney. Ndiyo zile vitu wawezi ishi bila. Kisha kafote kami. Hata deiki yanda yuge wana lala. Tuko niliishi maisha.
You guy wacha hizo jo.
Niliishi maisha.
You guy jo. You guy unaje hiyo ndo wagena kuwa msha asubuhi. You guy. Unajara ya kasisi wale. Atujozoe ala. Mna lenga.
Kwa nini? Squeezy
yani. Mimi hata 75 you guy nisikie. Kuna ka dick transplant.
You guy situ kwa nini? Like.
Na kachukua lafu nakelea ka heart care. Because you got to have the heart.
You get me, I think siku zangu za unajua need to spend jo 20 zangu na 30s jo nikitafuta nyese jo.
So nataka kusema ati
nataka tu pesa jo.
Sasa tutaki day.
Sasa nalenga sasa unaona ati haina haina haja you guy.
Iko na haja lakini.
You guy ni uzazi jo. You guy unaja hapa.
You guy ina kaujaishika.
You guy sikia
ni tita la do.
Niambiwe hivi.
Hadi una steady.
Niambiwe hivi. Nikiwa 20 years old ungeniambia nipoteze niwe na ugonjwa wa deiki. Ile deiki kato itupwe ama niwe na ugonjwa wa moyo. Moyo ikato itupwe. Ningechagua afadhali moyo iende. Lakini saa hizi yuka hina taa kuishi.
Ungekatwa lili moyo moja.
Si ndio tu. Ndio saa hizi mekubali tu kuishi jo. Niko tu
ya.
Nipatwe choice ya heart ama dick. Moja iende.
Azi like.
Yeah, wacha iende.
Ah, you guy jo na lenga ni kitu tasaidia forever. Mpaka ukiwa ka 80. Yaani nilikuwa na kushow raya mob zile wenye wali grow place yenye nyumba haina alarm.
Yeah.
Deki ndio ilikuwa ni kama alarm.
Yeah.
Kifika 5 you guy. Wa! Inatupa blanketi. Gaina rauka na ubaya. unaona amka kumekucha.
Kwani hizi ndio sasa?
Jukwa na wika mjini.
Jukwa na wika mjini. Jukwa unaishi kwa kijiji ya mabati. Ulikuwa sikia tu raha yako inanyora mali kitanda yako umeweka kichwa. Unapiga kwa mabati nje. Ngware kitu kama 5 hivi. Hawezi mlaumu. So nalenga.
Sitakata, like nolinga of course ni very important especially during your 20s and 30s. Tumia hiyo kitu jo as many times as possible. Kile nasema ni the older you get ukianza kupatiwa choices. Cuz ukiwa young hakuna ga choice jo. Kiombo hii iende ama uende. Kwani afadhali tu ni yeye. Siwezi ishi bila hiyo kitu. Then the older una get cuz there's a icon then mita ishi tu. Mwana umwe buwege, sawa tu, bado niko. Wako kituka na rayo kakatomba neni na huko. Yeah, huko zile za huko na shugli zingine.
Sinu nituwa kachoka.
Ujeona ile video ile rayo likatangua deki na wife. Hiyo video sambaa sana.
Yeah. Hata majuzi kuna kuna rayo
ni mirama. Hiyo rayo ililia, amenimalisha. Sasa hiyo, naishi maisha ya kasikani. Ameniua huyu, amenimalisha. Gail kwa hope imeisha kabisa.
Kwa zime nikumbusha pia ile story tulijoki gijijua yao kia kitambo. Nangu ile story yaka mchinese, joka likatagua deki. Na wife alafu akairusha. Akairusha kwa nini?
Karushia paka.
Yeah, jo. I think ilikuwa dogi jo.
Ilikuwa dogi?
Yeah, jo.
Ay.
So, karushia jo dogi. Dogi jo ikenda nae jo ikitafuna jo. Afu na jo wakala nika very soft tissue. Inadishiwa inabakinoa hivine. Kuzo jo kikatuwa hivo, bado inza kuattached, reattached. Unajua hivyo? Yes, kwa reattach yote kwa mune songeza. Ngezo pana.
Like.
Ngezo pana kidogo.
Gafi.
Yeah.
Ngeza gafi kwanza. Kuhiko sawa. Yuka hiyo operation na hakuna kudungwa shindano ya kulala. Yuka hiyo nafanya nikiwa macho. Hey, wewe unaguza wapi hapo wewe? Siguze huko chini bana, huko ni kwa watoto. Hiyo operation si ya kulala hiyo. Hey, hiyo operation? Ay, si ya kulala.
So mchina ni a bitch at his dick.
Yeah, hiyo likuwa.
Yeah.
It was some ish. Sports.
Sports with Lime Bets.
Alafu of course tukitoka hapo acha tubonge pia ya story fulani ili trend hapa Kenya, na story ilikuwa ni the tourism cabinet secretary Alfred Mutua alibaki ametoa statement akisema kuwa saa hizi sisi kama the Kenyan government, wacha niseme pia mimi the part of the Kenyan government, kwa sababu na raia mbili part of the Kenyan government shareholders, you guys.
So naona
you guys are shareholder, you guys.
Yes, idea to say idea to be printed yellow.
Yeah, hiyo.
Yeah, to correct state you guys.
Nilibaki TN.
But there's peace between us.
Wacha nikukosoe hapo. Raia kama mimi, raia kama Ian.
Enda.
No. Raia kama Ian ni shareholder.
Yeah.
Raia kama mimi mwenye nimezaliwa naye. Wagana DC wa mbaya. Wanasema gami si msapere.
Yeah.
Waga hata nikienda ocha. Huyu ni mtu amekula mafuta ya ai. Wanajua nini. So mimi siko kwa party ya shareholder sana. Rewa gazi na nidi. Sijui kama ujakani iko hivyo.
Ujakani pina
kwa na hii zinakoga ni kama outcast kimpango.
Basi sisi nakuwa tu hatujui kijaka. Ukia the luo ni ajui kijaka. Kuzi nendaga pale jora ae nasema kusikijaka wagana hizo like very small differences. Ileta nisha ipate gara ae hapa example ya maji. Maji kimwagika inakuanga P, chwer, uneka R. Mvua kimwagika ni koth chwe. Nacheki? Koth chwe. P, chwer.
Okay.
Gani nishaenda ocha aje.
So chr.
Like, what is he talking about? Where is he from? Is he an alien?
Where have you derived that language from?
So kulikuwa na hiyo. Alafu pia jina nephew. So ujakani watu itana nephew. So nishaenda pale. Okewa. Okewa. So jua okewa na okelo ziko very close. Niliangalia juu wanko yangu, jua nikamwambia juu. Nyenga Oken Okewa. My name is not Okewa.
You're not okay.
Yeah.
Oh, kwa hivyo pia ujakani kwa hivyo.
Nivo, nikila bali.
Gai mara ya kwanza kuenda ocha, John nilidisiwa mbaya. Hata nilikuwa na nyamaza, nilikuwa siongee na watu. You know John tutoi. Tutoi ndo tunanichekela, sinu tutoi tunacheka nini. Ati sijui kuongea, sijui ndira ya Nairobi, usimsapere.
Kwa hivyo ulisawa nini?
Kisapere yangu ilikuwa imechanganyikana na Kiswahili sana. So hao pia wanachanganyikiwa. Because hawajui Kiswahili. Shindwa ni gani hizo? So shareholder ni raya.
Yeah.
Huu ni shareholder kabisa. Huyu akitulia chini na Gashagwa, you guys will see your difference.
Yeah.
Wanazikwenda ile kisapere. Unajua kuna ile kisapere ya Nyeri.
You honest man.
Kisapere ya Nyeri kuna vile inakongani kama.
It's heavy.
Sijui ni itaje.
Ni heavy. We see tunasemanga Roshine, that's morning. Ukisikia kiroko, you guy.
Oh, hiyo pia ni.
Ukisikia kiroko. Kiroko hiyo ni area za high za Mount Kenya, you guy.
Oh, hizo nzima mambo.
But means sio tu mia. Unajua sasa kisapere yetu ya hapa Kiambu. Pesi huambiwa. Sisi wa Kikuyu kamili. You know, cause tuko na a lot of, you know, interference na the city life na nini. So mimi hata nikienda place na ambiwa, it takes some time. Kuna vitu nasema hivi na of course na nimeitumia in the light term.
Yeah.
So kama I've said kiroko, anasema Rosine. So kuna hizo.
Oh,
kuna hiyo
okay.
Difference.
Okay. So
but
of course,
now unakona you're trying to please the government, you have green and yellow.
Yeah, I'm not trying to kuonesha jo kuna vile jo niko tayari kusema uda.
Yeah, buda.
Yeah, alafu unajua government kwa iki operate sana huko area za ujakani, so
watakucheki
you guy and then watakucheki.
Tanifikia, msikia hapo nikisema kumia hata ile kazi za Kenya anafanya ni kazi mzuri sana.
Gava imechue huko. Ile
kazi za Kenya alisema anafukua tu.
Miradi.
So,
tumonga jezi miradi za Gava. So, cabinet secretary alisema anataka to attract tourists. Na one of the ways ya ku attract tourists ni kujenga choo kwa national parks. Hii story jo ikafanya jo nikafikiria jo. Hizi raya za Kenya, I think zime campaign so much. Paka zimeanza kufikiria hii ujinga au campaign nayo, unza ipeleka majuu. Machiki. Kusujua, ukienda place akina Rabcha wako. Kwa like, tutawajengea jo. Pataka Rabcha iku, hii kura ni yako. Hii kura ni yako.
Tano tena.
Yeah. Rabcha mshikilia kabota sika. Ukinipatia pali makukunya. Mina kupatia kura. Yeah.
So, Kanadi, party membership.
Because you guys, cho sini, if you're a slum dude, cho ni something
chon
special.
Your life and death, you guy. Wacha niseme sahi sijui, but ile time nilikuwa sa gidhari as a young man.
Yeah.
You guy, MP akisema tu, hii area, mnataka cho, you guy mpaka watu natoka kwa nyumba. Hey, nani wana leta cho huku, because wajie hiyo area.
Mkona haja.
Watu wakona haja. Sababu unajua mabuda, walikuwa mabuda wengi tu kwa slum.
Yeah.
Around your time, late 90s, walikuwa wasema, hakuna kitu ya aibu. Kama mtu nafanya kazi Nairobi, anakuja kukuni ya dharani. So hiyo times ilikuwa zina. Sahi sijui, sahi maybe wanaingiza watu bado box na machoo, but sahi kuna machoo mingi sana. But kwa slums, hiyo ni kitu ya maana sana, especially kwa wamadha.
But mimi naweza sema tu how the mighty have fallen. Kuna era inaitwa Alfred Mutua. Mimi nikifikia jua Alfred Mutua na kumkalia time alituambia, analeta Grand Prix Machakos. Grand Prix Machakos. Kuna tuambia Lewis Hamilton atakuwa naingia hapa kila siku. Max Verstappen atakuwa naingia hapa kila wiki. You guys tukasema yes. Then jura ya flani juu inaitwa Juliani katoka Dandara ikasema iko nene. Kende kachota demu era ya.
Designer Grand Prix.
Kwanza era ya nyanga de. Haijaikuwa. Sheru haijaikuwa the same. Juliani nyanganye demu nikaikuamini.
Yeah.
Kusajua pia ukiwa Cambodia alafu demu wako achukuliwa. Kitu ya kwanza uamini. yani uogopi uchawi alafu na ya kweli ni uogopi nyoka za kitu Juliani Jwali pita hapo mahanga iko mahanga haiko
unajua unasemanga hiyo uchawi inaitwa kamote Juliani toka na kimote
Juliani aliprove unajua for a long time tumekuwa tukijua ukambani kuna uchawi lakini tangu Juliani afanye the thing nimejua story ni uongo
uchawi mbaya
yuko kwa na uchawi you guy hiyo raya ingecheka ingeenda straight wow mama iseme nataka kitu yake ipotee kuja kwa fire unajua kitambo ulikuwa unasikia hivyo kama ulikuwa unasikia hivyo ati mtu akienda Kitui na linga inakaa inatokea kwa fire ati ukitokea kwa street
inaweza kuwa head alafu inaweza kuwa tricky kwa ho nini page za Bible kiwa nayo na dara page za oi oi
yo kana jo ina itakuwa kanini kali kana sing Nini? Wewe ni sizzler Kalonji.
Lakini ndio unza kwa sizzler. Lakini una perform na tiki. Kama pita nini? Yeah, but kwa zile
sizzler Kalonji.
Yeah. Kwa zile yeye nyanganywa dem. Haijai kwa cuz na try ku imagine ule mse wa Grand Prix. Ndio mse anatuambia saizi tufungue choko kwa National Park. Unajua ini make sense ya. Paka mashindwa jo kuliandaje.
But I think ni vile. I think the Vuluva Sema is is never been the same you guy. Cause I think ni last year kuna neighborhood pia ali move you guy. Na alijamisha ma neighbor.
Yeah, yeah. Unajua kuna bado.
Ni ile kitu inaitwa feng shui you guy. Feng shui ni kuna place wezi kama like sana sana you, you sit facing the door. Unajua pia kuna place wezi ya kadirisha bedroom you can na kuna place wezi ya kacho you can you tell ya kacho ina face wasi so it's sijui akona weird akiona tu place kama ana try kuji express cho ndio inatoka kwanza you can
hajo vira
si kama alikuwa shitted on
amekuwa na shida na choo amekuwa amenoki choo sana ameno kichoo na unajua kiona mtu kama wewe ameno kichoo inamaanisha si wananchi ndio tutaumia si wananchi ndio tutaendelea kuumia because anaka hata akakuja akuwe president
yeah
guy place zenye zimetengwa barabara tunaweza tengenezwa choo mpaka tushangae so tumkalie rada tumkalie rada sija akatutengenezea choo tena katika mbuga za wanyama
Afu na jole kitu nizafanya ijo ira ejam na wewe wewe try kumimagine umekuja umekuja unapatia na speech jo yu place ira ya hiko naitua nani naitua nani Alfred Mutua yuko hapo amekuja kulaunch kitu maybe hata amekuja kulaunch hiyo cho hiko ya mheshimiwa asante sana umetuletea cho lakini unajua kitu ni niko njaa na siwezi karanga. Ohe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Lakini sitasimama maovu ya kitawala. Afu nasema bibi yangu anaitwa Lilia. Lilia ni nini? Kitabari pakuse machasai. Iraya jo. Nataka kwani kucheza utawala next year haya. Niko shata ijasikia ngoma mpya ya nani?
Juliani.
Ya Juliani itwa Total Man.
Hii ya meshuti ya tau.
Toko na drive tu nasikia Total Man. Total Man! If you're Total Man, you'll not take my wife. Ya pale. Yani ira heli nyanganywa. Kikiela yenye kuna raya. Unafatu kubali ye, you're not a nini. Ajabule kule mtu jichuta kama an alpha male. Kwa utanyanganywa jidem kiwa. Demu empatia shares za hotel. We ni governor. Ukageuka kwa kuwa cabinet secretary. Unanyanganywa na msanii dema ajejo.
You guys unajani vile akili iko kwa choo. Wala kwa bibi. Waja kama hizo time zote amekuwa kufikiria story za choo. Then waja pia wife pia alichoka. Kamwambia ai. Utanifikiria lini. Kama unafikiria choo daily.
Yeah.
So inafaa. Inafaa nini? Unajua ni raya imesoma. Usi siwezi mbeba kama raya kama tuseme Sudi hivi.
Yeah.
Unajua studio akasema hivyo na mwele. Na mwelewa aliona ile aili na mahali kwa unachozi nalipishwa iko na yeye. Tunaweza kupata ushuru hapa, si ndio? Tunaweza kupata ushuru hapa. Wacha nikimbie kwa Ruto nimwambie hiki kitu amekuwa kilalia hapa. Lakini ile Andre imesoma.
So na according to where Defica time public toilets itakuwa na ETR.
Yeah, of course itakuwa na ETR zote you guy. Itakuwa na ETR you guy.
Ngawa naingia pale kushonde jo. ETR iko offline. Ngoja tu. But yeah. Rando, I think we should put your story za cho like maisha yako ya gidhare. Unataka kunaenda kwa cho. Karibu vita vianze.
Karibu vita vianze sababu unajua kama kawa vile nimekuambia cho ni kitu ya maana sana katika slum areas. Na kitambo kulikuwa na cho zimetengenezwa. Sababu nakumbuka Madhare tulikuwa tumeanza 140 to 147. Nakumbuka baka namba. Zilikuwa cho kubwa sana, sipiko unaweza kuzikumbuka. Kuna mlango pande na mlango pande ile. And then kuna vyoo ndani. Hizo choo raia zilikuja zika block sewage na zikakuwa nyumba za watu kuishi.
Oh shit. Yeah, literally.
Eh. Kuna moja na kuna pale raia za gizara zinajua pale Kiboro Primary School. Kuna number 145 because sasa zilikuwa zimeanza 140 zikianza mabatini mpaka 147 nienda kuishia mlango kubwa. So vile watu walikuja wakagrab hizo choo. Unapata raya umeenda kuingia kwa public toilet, unapata watu wanapika mayai. Wanakuzi unataka nini hapa?
Take your shit out.
Nini unataka hapa? Kulikuwa na choo, zilikuwa za serikali, kubwa you guy, kubwa kama hii plot. Kuanzia hapa mpaka huko. Zilikuwa na mlango kaa 20 side na mlango 20 side. So raya zilikuwa zinakata 28 kazi miangaliana. So vile hizo choo ziligrabiwa, watu wakapeleka mambo yao mtoni. Madhare River iko hapo chini. So raya inatengeneza, inakami inatengeneza kakitu kama bati. And then ukikata weight, unasikia inaanguka tu kwa river. Pap! Keraya. Na isipoanguka kwa river, inaanguka kwa pipe flani yenye iko directed to the
to the river.
River jo pipe imepitia kwa mlango za raya za kawaida. Mje kuna raya fulani inaitwa Freddy jo. Ilipitisha pipe kwa mlango za raya jo. Watu wanasema hey, unatupitishia tu pipe ya sewage. Mali watoto wanachezea. Raya iko si uame Madhare. Ukiona maisha ya hii area imekuwa chafu. jo. Alafu unajua pipe since hakuna plumber, so imetobolewa tobolewa mashimo za ku breathe. Ndio sio unaweza pita mahali upate shonde na nuka shonde na nuka wapi? Kuna pipe. So hiyo time.
Why plasma ipatie some ventilation?
Juu asipoipatia hivyo, choo itaanza itarudisha harufu.
Oh, kwa choo.
Itarudisha harufu kwa choo. So hiyo area yote malo, karibu na choo watu wataanza kuteta sababu ya harufu mbaya. So around hiyo time nilikuwa naenda gidhara na ingia kwa hizo choo za kukomboa. Sana sana nini rush hour ya choo ni asubuhi na jioni. 5 to 6 na 8 to 9 usiku. So hiyo time inatakanga watu wako na speed. Usimalize kitu kama 5 minutes. So nishaenda choo fulani you guy. Ilikuwa majioni kitu kama 7:40. Guy nikachukua position.
Kaskuat.
Kaskuat you guys.
Kasium position.
Kasium position. Misi na haraka. Unajua misi jatoka kazini. Sika hizi raya zingini. Hizi raya zingini zimutoka kazini. Raya imekuja ikiharakisha. Inje choo ende home. So raya hapo inje zimepanga line. Unajua kulikuwa na line you guys. Ukipata nimelipa. Ukipata nimelipa ulipe unasimama nyuma. So you guys. Nasikia huko nje kuna mabishano. Raya inazusha. Mimi nimemaliza kitu kama 7 minutes. Nasikia, "Hey, nirudishie shilingi yangu 5 bana. Siwezi kaa hapa nimekazwa namna hii." Yule akasema, "Siwezi kurudishia shilingi 5 bana. Wewe gonga choo, toa mwenye yako ndani."
Unagongewa.
Gari sheka ngumi. Sheka ngumi, unajua mlango unafunguka na ndani. Shikilia na ngumi.
Unaka balance.
Unaka balance.
Fist of fear.
Nasikia huu. Nduku unatoka ama utoki. Unakunye nini huko? Gaina gurubu ngoja. Ngoja pesa yangu ishe.
Hakutuwalazina kunya shalangu.
Yuka hili vidi nimetoka. Juhu alipata support hizo raya zingine zimepe. Kwa hiyo tutovuja mulangu na ni yuka ni ni kama
kanga. Kwa ni shida tubo ilikuwa nini?
Tumeangu na konga hivyo, Joe. Lazima Joe ni katawita after 2 days. One big one you guy ya kutuli.
2 days.
After 2 days. Niki kula ugali leo. Kesho jioni na katawita nikisha kula.
So 24 hours natembea naye. You guy tumeangu
ni special, eh? Digestion yangu ni pole pole, you guy. Digestion yangu ni pole. Mwajwa mune ni makula vitu mingi, you guy. I think tumeangu lifika mahali nanga haraka na kusiaga. You makula mtura. Iko unhygienic you guy. Ingine ni ya paka. Kumbi kwa like, hey, ya meni jana tulipewa nguruwe, leo tunapewa paka. So inasiaga pole po. Inasiaga pole pole.
Oh, vetting ni refu.
Yeah, vetting ni refu. Vetting ni refu sana. But kana nukaga hivu, mbaka wa leo bado kuna raya zinaenda kwa hizo cho. Cho ziko directed kwa river. Na hizo zinakwanga always ziko na line.
Kuzi raya tunajuaga na kitu moja. Hata hapa studio Joe ikia mwanga kuenda kwa cho. Inakuanga jo. Kuzi iya nuteta tu. Raya ikiingia jo.
Sayo ni game inaanza in the next. Hata ndio maana wanasemanga like, msi shangai kwa nini? Tumeapia with different clothes.
Yeah. Hii raya uishi.
Half an hour yuka.
Kuzi kwa ulikuwa naishi kwa cho before like smartphones. You get the amount of kuishi kwa choi utaishi siku za smartphones you get.
Oh, I miss nage yo biashara ya kuangalia simu kwa choo. Ni strictly business you get. Strictly intestines. Ju lazima ukakaze. Ju intestine na jazmi anzi hapo unakakaze you get unasikia kana move all the way down you get.
Ni chanzi hapo.
Ni process, ni process. Ni process. Sasa kwa biashara ya masimu kwa choo. Sasa kwa biashara ya masimu kwa choo.
You are looking for me. Let me drop this shit first.
Hata inangi nange, but she notice. Shaka vwa hivi.
Zote. Kuna raya fulani nilifundisha gezo vako gidhare. Niambia unajua choo. Wazungu wanatumianga choo kutuliza mawazo.
Yeah.
Ni ukweli?
Yeah, hiyo hiyo gaya.
Mimi kwa afili anafanya guess work.
Hata hata sisi. In some way. Kuna time zaingia tu kwa choko tu. Can't deal with this other shit. Ingia tu pale jona tulia kwa hiko nana.
Alikuwa buda fulani, alikuwa anambia. Ulajua wazungu wanaheshimu sana. Choo.
Yeah.
Sisi wa Afrika ndio hatuna hiyo heshima. Napata watu wanachafua mpaka choo. Mzungu lazima akae kitu kama hata anafikiria siasa pale ndani akitoka ako na idea.
Let me go colonize Africa. Sio tu hizo raya zinakuwa na ideas zingine za nguvu. But sasa ikikam tu hizo choo za national park, unaweza zitumia?
Zizi. Kwanza unajua kama uko na unapata haja kubwa yuga. Kwa national park. We ni psychopath you guy.
Yeah.
Unajua pia nini ndesho na danger hazijaipelekana.
Yeah.
Ndio maana unasikia anga msia ko scared shitless. You get okay niko wild in the park you guy. Haja kubwa is the last thing you guy. Hata kunyora you guy. Uki feel kunyora noko kwa park uge unajiendea. Yeah.
Gae, like
iko na daktolea undeki deki. Unajua tena undeki atakai kuona kitu ina swing.
Alafu unajua you can never write undeki without deki. Unani hizo letters, unajua?
You can
kuandika hiyo word.
Unaanza kunyora unasikia watu wanacheka huko yuga.
Hapo unajua fisi wanzaga na hizo soft parts.
Oh, inaanza na
Kwa zana deki, alafu kikula hiyo unajua si ati inakudedisha. Kulanga tu deki, ile time unapiga nduru. Ina chiu tu. Niko tu pale tu inabonga kijaka na wewe Dominion Marchia. Gaya inamaliza jo inakudia. Hizo mawild animals.
Hata kutoa nguo you guy. Wacha hata nini. Wacha hata kukata weight. You hata kutoa tu. Kuloosen. Kuloosen your clothes. Kutoa belt. Ah, ni serious you guy.
Papak nae ni noma.
Nile unainanga kama kiatu yako kushua. Laces ziko. fully tired.
Yeah.
Kama ni trao jo ayanguki. Eh? Au javak to bag in case kanuke you guy. Said you meenda kunukisha.
No. Sio mwenye pia meenda kunukisha.
Yes, sio na sababu sio tunaenda kunukisha. Unakuangalia.
Si unafanya animals kozia. Animals nakuona nasema the way they act like their shit don't stink.
Yeah.
Alafu sisi tunakwagapa nje tunajichocha.
Alafu kuna animals ka nyuki yuga. Inakuanga attracted to carbon dioxide. Sijui kama iko kwa nini. Iko kwa condition. Ama ni methane.
Yeah, I think
lakini kosi combination yuga. So cause nyuki, nyuki uki nini uki breathe out the gas that you breathe out. Inajuanga that's danger.
Oh, okay.
Inaanza ku attack.
But yeah.
Alafu inapata the party yenye ina emit danger, you guy ku exposed.
Ina deal nayo vizuri. Sina sala lazima tulize ila akawa. Iki after kuishi madhara hii time yote. Uzenda tu kwa national park tu hivi na ushonde.
Ah, siwezi.
Kwa hiyo
siwezi.
Kwa cho za Alfred.
Hapana. Najua itatengenezwa.
Bude ni aje. Wacha ninge kwa kaka mtu alafu nitoke.
Ni chapi ya tuwa mojambi.
Izo.
Ni monchoki.
Izo. Izo wacha tu mtu ajibambe. Ye na raya zake. Mimi personally siwezi. Siwezi risk life hivyo you guys. Siwezi risk because unajua kwa park kuna wanyama wale wanakuanga risky sana.
Kinyi amjuagi vile mimi ni mtiaji jo. Mimi ni mtiaji, niambia mimi nataka kulamba rama tako ya hii serikali. So naweza itwa like Afrika, we want you on this think tank for the launch of the toilets. Niko like yes, this is a very good idea. So now I was thinking for the launch we should have Odile Brown. We can have Saudi Sol and to close it all off. We have Julian.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.